Mokgatlo wa Democratic Alliance Maluti a Phofung o ipiletsa ho hlahlojwe meaho ya masepala e ikemiseditseng ho fetisetswa mmusong wa porofense. Meaho ena e kenyeleditse Lesedi Clinic le Laeborari ya Setjhaba Itabazwe. Meaho ena ka bobedi e se e le nako e telele e kwetswe, e leng se timmeng baahi monyetla wa ditshebeletso tsa mantlha tsa bophelo le thuto. DA e kgothaletsa motsamaisi wa masepala ho potlakisa phetiso ena ho sireletsa meaho ena tshenyong hore e lokiswe ho sebeletsa setjhaba.